Tshifanyiso tsha vhufumbili, Noah kha thanda, Numeri chapter 21 from verse 4 to 9, Deuteronomio chapter 18 verse 18. Vhaisraele vho fhulufhedzisa u tevhedza milayo ya Mudzimu, hone vha sa zwi ite. Vhathu vho dovha hafhu u gungulela Mudzimu na zwiḽiwa zwe a vha ṋea zwone. Mudzimu vho ṱarafa Vhaisraele nga u rumela ṋowa dza vhuṱungu vhukati havho. Vhathu vhanzhi vha fa nga u luṅwa nga dzi ṋowa. Vhathu vha lilela mushe uri vha thuswe. Mushe a vha rabelela. Ndi hone Mudzimu vha tshi vhudza mushe vha ri, ita ṋowa u i fhahe kha thanda uri nnyi na nnyi ane a lumiwa a lavhelese khayo uri a tshile. Ndi hone mushe a tshi ita ṋowa tswuku a i fhahe kha thanda. Muṅwe na muṅwe we a lumiwa nga ṋowa nahone a lavhelesa iyo ṋowa tswuku u ḓo tshila. Mushe o vha muṅwe wa vhaprofita na murangaphanḓa muhulwanesa we Vhaisraele vha vhuya vha vha nae. O ranga vhathu phanḓa ngei sogani miṅwaha ya fuiṋa. Musi mushe a saathu fa, Mudzimu vho ri khae, ndi ḓo rumela muṅwe muprofita a no nga iwe, a tshi bva kha Vhaisraele. U ḓo vhudza vhathu tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda ḓo mu vhudza.